Kajituliza kwake Kasungu we oyo hataki maneno hataki maneno anachopata kinamtosha hataki matata hataki matata naomba Mungu amsaidie oyo daima milele Kajituliza kwake Kasungu we oyo hataki maneno hataki maneno anachopata kinamtosha hataki matata hataki matata naomba Mungu amsaidie oyo daima milele Kajituliza kwake Kasungu we oyo hataki maneno hataki maneno anachopata kinamtosha hataki matata hataki matata naomba Mungu amsaidie oyo daima milele Kajituliza kwake Kasungu we oyo hataki maneno hataki maneno anachopata kinamtosha hataki matata hataki matata naomba Mungu amsaidie oyo daima milele Kajituliza kwake Kasungu we oyo hataki maneno hataki maneno anachopata kinamtosha hataki matata hataki matata naomba Mungu amsaidie oyo daima milele Kasungu yo Uendelee Kasungu mwanao.